love you, baby. Oh, I love you, baby, yeah, yeah. Una tabia za kupendeza roho, tabasamu la kupapasa macho, sauti yako nikisikia pia natulia, yani pumzi ya hasira ninazo. Urembo wako ulininasa roho, siku ya kwanza kukuona kwa macho, sa moyoni umekwamia, siwezi kutania, njoo unipunguzie mawazo. And I feel you in my head when I see you in my dreams when I sleep. You're the one I've been waiting for my life. Deep down in my heart I believe unani feel na ku feel in me. You're the one I've been waiting for my life. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Wewe na chakua sisemi na sisemi, oh baby uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Oh, 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 sisemi na la la la. Oh, I love you, baby, yeah, yeah. Oh, yeah. And even though I've never been before, many find your lonely you and in my penzi. Baby, you know I love you. I pass no one above you. I need you in my life forever and ever. You're always in my heart. We're meant to be together, me and you. Ooh. Oh, me and you, yeah. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao. Wewe na chakua sisemi nao, sisemi, oh baby. Uko sawa na wote malaika na mabawa yao, wote wanakuiga wenu mama yao, yeah. Oh, she sent me. Oh, yeah, yeah. I love you, baby. I love you, baby. Nation.